Tumba Smart News.
Je, majira masindo kukremendina na putiha. Hehe. Omukhana ino bali bese namurera mungo malakhane bali nesanya lata khweya munjuta engo khoma siliyo ko khoba lisika unya bubi ndi Mutumba Smart Production we
moyo demu anatoka town uchiota anasema trawe
bwana mwasi abimi na bil akanisi village za bil
moyo demu anatoka town uchiota anasema trawe
bwana mwasi abimi na bil akanisi village za bil
Omuhana you know we mutauni na munyola musita chikumbe kwaoni majako zina mureba kafukirira kubefwe singa hore ngone kanja hulira majuri masindo kukremendi nana buita khabari engo khoma sindi yoko khomu chikone sike nyakwe yako chihu sare nyata buli mese kakata
Omuhana we mutauni hata nono se mwenyata
amezoe adania huku tunaomba chumbi asha nibania siwezi vuta pumzi hata kikula boga anataisha mayai hatuna beseni hata kikoga na karai omwana wanganga Bukanga, omwana wanganga Bukanga, sinasia kwa mungo
Uyu demu anatoka town Uchiwacha anasema tawe
Mwana mwasi abimi na bil Akanisi bila jeza bil
Uyu demu anatoka town Uchiwacha anasema tawe
Mwana mwasi abimi na bil Akanisi bila jeza bil
Kanala musiti maatekela hukazi Sanyala musili mana mwe hukonasi Narinendeliri maatama lila mudanzi Ewefwe ulalima olara sivu nasi Papaso mukhesia, sandei cha mukelesia Maina hukelesia, make sure hore keresia Ulichanga chipsi, luno ochunga chimsi Timanyango chinjusi, enja huwa ya chihisi
Huyu demu anapenda vitamu Ugali kundetie anaham Anataka chips na kuku Anataka pizza na supu Kama buoni nende buyu Ai Sekenyata Kama buoni nende buyu Ai Sekenyata
Buyu demu anatoka town Uchiota anasema tawe
Mwana mwasi abimi na bil Akanisi village za bil
Buyu demu anatoka town Uchiota anasema tawe
Mwana mwasi abimi na bil Akanisi village za bil
East ya East or West Home is the best Nikamleta wata nikidhani utokwa best Nimeleta daga umekata kula daga Unataka bagana sina mula Ata before come nilikushondo to US Usi ote kozo mkwetu US ni ugali skumo avocado Ata mama kida anajua iyo
Uyu dem ni bontao Nikileta lishe bebe anadaino Kumuheleha ezeze ndiata Anataka supageti na pizza Nami sina pesa zimekwisha Omukhasu harima kile njara ya huira Unapenda kula vizuru ewe fwekwa na lahulia kama tolotolo mwana wa mai
Uyu demu anatoka town Uchiwacha anasema tawe
Mwana mwasi abimi na bil Akanisi village za bil
Uyu demu anatoka town Uchiwacha anasema tawe
Mwana mwasi abimi na bil Akanisi village za bil
Mwana mwono vena musimo kwa mebukamba Namurebo uliasi alimbeki ukamba Namurebo male kolosi alimini mkamba Malas mipo ina uka khani ino mkamba Ya, Tumba family
Yeah, majuro masindo kukremendina na buitika Mbwe